Funky Mambo on the beat.
Kama bahati sanda karawe, nimeipata kwako, baby. Usinichukulie poa, I'm addicted to you, baby. Mimti mwema nipigwe mawe, sababu yako, baby. Wapinzana wananichora, na minaona. Nimeipata, nimekwisha, haina utata, hakubisha. Uje tukwe, mapipa, tulebata, delisha. Haina majoto, haina. Kule mafoto, kiaina. Nikuvishe pete, faina. Baby, we wa moto, wa moto.
You're so hot,
hey.
You're so hot. You're hot. You're so hot.
Dunia, wendo bebe nataka. We ninguni wa mapenzi sina shaka. Kaka, sheme yusha pata. Wefu matirio no haja ya talaka. Tunao, tunao. Bacha wapige domo, tunao. Si wapagi promo, hao. Ndo hatari, achana nao. Una meni pata, mekwisha. Haina utata, kubisha. Uje tukwe, mapipa. Tule bata, delisha. Haina majoto, haina. Tutonge mafoto kiaina. Nikuvishe pete final. Baby we wa moto, wa moto. Masha yangu amani itawale, itawale. Wechaguo langu unashinda wale, unashinda wale. Wendo macho yangu leo naona.